Mad sala yari kaba.
James Kelly.
Zay jams.
Yes, wapona na example ka. Program yari shimi kwa kado kulanda kuposa
feshta. Benzo kungena sumvela.
Haya musole.
Siapa lelo wakwatiwa. Benzo kamba suza chipeze chikwati. Siapa lelo watiwa. Here we go. We go.
Mad sala.
We go. Baby, here we go. We go. We go. We go. Baby, here we go. We go. We go. We go. Baby, here we go. We go. We go. We go. Kuma faino. Penangwa tesanga kusunge. Penangwa tinimbola matu. Zako pasa matenga. Baby, unafala matu. Unamvele vo kamba kamba wanti wewe. Ino, nisizo ni hatu. Ino, baby here we go. Jietu sangalali. Baby here we go. Ini time we hatu. Baby here we go. Oh, benzo kunena sumvela. Siapa lelo wakwatiwa. Benzo kamba suza chipeze chikwati.
Siapa lelo wateza.
Here we go. We go. We go.
Guys.
We go. Baby here we go. We go. We go. We go. Baby here we go. We go.
It's your ball.
We go.
Mozwe kia force.
Baby here we go. We go. We go. We go. Kwa kuma final.
Mwese konga na umfuati pari baba fuayo kutona wile chikwati. Mpianga na fola tuwakana pakati tule senda na vewinu wapakwati. Iwena inerita wano mpietu kutufulunga nyawaka nkuniteti. Ngana unkonka wino sana ndeti nde kutunga fekwati ninyereti. Ulimpuliti mkumfobo wakwati fishirikiti. Paliwebo kutinario mutiti isondenga ni mpanga tulimiti. Masala ya rikawa. Tuwa pona na example ka. Hili ashidari shibi kwa kado kulanda kupose
feshta. Benzo kungena sumvela. Siapa lelo wakwatiwa. Benzo kamba suza chipeze chikwati. Siapa lelo watenga. Here we go. We go. We go. We go. Baby here we go. We go. We go. We go. Baby here we go. We go. We go. We go. Baby here we go.
Ebo nijivu nyonge season. Shikubabe season. Lelo, lelo, lelo.
Lelo ni shikubabe season. Shiko nyonge season.
Lelo, lelo, lelo. Benzo kamba siviza kachitika. Sitisaka kwa tirana. Lelo mulungo wanga dalisa. Baby here we go. Lelo, go down. Lelo, baby hold me. Lelo, kiss me. Lelo,
oh. Benzo kunena sumvela. Siapa lelo wakwatiwa.
Benzo kamba suza chipeze chikwati. Siapa lelo watenga. Here we go.
We go, we go, we go.
Baby here we go.
We go, we go, we go.
Baby here we go.
We go, we go, we go.
Baby here we go.
Ishte mwiko chesu wa ikati ya konisha ikati ya zoka kumutu. Matisa. Guys.
High levels music.
James Kelly official.
I don't understand.
A house of fame, house of fame.